Jorumi 15. Wan joma nigi yie motegno onego wakony jogo man gi yie mayomyom, ma ok watimo mana gima wan wawegi ema wahero. Ng'ato ka ng'ato kuomwa mondo tim gima ber kendo malong'o nowadgi mondo konye bet gi yie motegno. Nyaka watim kamano nikech Kristo bende ne ok otimo mana gima en owuon ema ohero, to en mana kaka muma wacho niya,
"Ayany mani ji yanyi go ema kori yanyago."
Adier, weche mane ondiki chon e muma nondiki mondo puonjwa, kendo mondo muma omiwa kinda kendo hoa, mi wabed gi geno. To Nyasaye ma wuon kinda gi hoch mondo mi ubed gi winjruok achiel kaka Yesu Kristo dwaro, mondo umi Nyasaye, wuon Ruodhwa Yesu Kristo, duong' gi chuny achiel kod dwol achiel. Rwakuru joweteu mana kaka Kristo bende oserwakou, mondo Nyasaye oyud duong'. Awachonu ni Kristo nodoko jatich Jahudi mondo onyis ji ni Nyasaye en jaadiera, tiende ni mondo omi gima ne Nyasaye osingore ni kwerewa otimre, kendo mondo joma ok jo-Yahudi opak Nyasaye nikech ng'wonone. Mano e kaka muma wacho niya,
"Emomiyo anapaki e kind joma ok jo-Yahudi. Adier, anapak nyingi gi wer."
To bende owacho niya,
"Un joma ok jo-Yahudi, moruru kaachiel gi joge moyiero."
Owacho kendo niya,
"Un ji duto ma ok jo-Yahudi, pakuru Ruoth." Ogendini duto mondo pake.
Isaya bende wacho niya,
"Nyakwar Jesse nobi. En ema nowuogi mondo obed ruodh joma ok jo-Yahudi. Kendo en ema joma ok jo-Yahudi nogen kuome."
Nyasaye ma wuon geno opong'u gi mor duto kod kwe nikech uyie kuome, mondo geno maru omedre mogundho kuom teko mar Roho Maler. Owetena, an awuon ang'eyo chutho ni un joma beyo kendo mariek ahinya. Bende ng'ato ka ng'ato kuomu nyalo ng'ado ni wadgi rieko. Kata kamano, asendikonu gi chire baruani ka aparonugo weche moko. Asetimo kamano nikech pinch mane Nyasaye omiya kuom ng'wonone, mondo abed jatich Kristo Yesu, kendo mondo ati tich dolo ni joma ok jo-Yahudi. Tijano en lando wach maber mar Nyasaye mondo joma ok jo-Yahudi obed misango malong'o ni Nyasaye ma Roho Maler osepuodho. Kaka an ng'at man kuom Kristo, amor gi tich ma atiyo ni Nyasaye. An ok dawuo kuom gimoro ma an asetimo, to dawuo mana kuom gik mane Kristo osemiyo atimo mondo joma ok jo-Yahudi oluor Nyasaye. Notimogi gi weche kod timbe, kendo gi teko manenre kuom ranyisi gi honni, ma en teko mar Roho. Kamano asetieko lando wach maber mar Kristo koni gi koni, chakre Jerusalem nyaka Iliriko. Gima asedwaro moloyo gik moko duto en ni mondo aland wach maber kuonde ma nying Kristo pok ong'ere, mondo kik aged e wi mise mar ng'at machielo, mana kaka muma wacho niya,
"Joma ne pok onyis wachne nonene, kendo joma ne pok owinjo wachne nong'e tiende."
Mano emomiyo kuom ndalo mathoth ok asebedo gi thuolo mar biro iru. To koro asetieko tija kwendegi, kendo kaka asegombo biro iru kuom higni mang'eny, koro adwaro ni mondo atim kamano. Abiro neno uka kadha dhi Hispania, kendo ka asebedo kodu moromo, to ukonya e wuodhano. Sani to koro adhi Jerusalem ka atero mich ni jo-Nyasaye man kuno, nikech kanyakla mag jo-Kristo man Makedonia gi Akaya noneno ni ber mondo gigol chiwo okonje Nyasaye modhier man Jerusalem. Ne gineno ni ber mondo gitim kamano, to chutho gin jogop jogo, nikech kaka joma ok jo-Yahudi oseyudo gweth mag chuny kuom jo-Yahudi, omiyo winjore gin bende gikony jo-Yahudi gi gik mag chand mag pinyni. Ka asetieko tijni, kendo amiyogi pesa duto mosechoknigi, eka nabi iru ka adhi Spania. Ang'eyo ni kabiro iru to anabi gi gweth mogundho mar Kristo. To asayi wowetena kuom Ruodhwa Yesu Kristo, kendo kuom hera mar Roho, mondo ukonya nywako tich lemo matek, kukwayo na Nyasaye mondo oresa kuom jo-Judea motamore yie, kendo mondo jo-Nyasaye man Jerusalem oyie gi tich matiyonegi. Kamano ka Nyasaye oyie to anabi iru gi mor, kendo aywe kodu. Nyasach kwe mondo obed kodu uduto. Amen.